Babifumbye nibyerema olomukano gwetulina tetuheta olobulungi obubwolina tukumagana ebikoda ku antena bagenda kwogera ebitalina mutwe bagenda kunyumya ebitanyuma nkute bagenda kukugamba wali wanjalira bagenda kukunyiza lumalotuge bagenda kukulimba omenyeko omutima bagenda kukubuubisa ojjula amaziga bagenda kukugamba wali wanjalira bagenda kukulaga mujja wakuloga naye ngokyaliwo my baby yebwelupankeera zempagi naye ngokyaliwo my baby balinvuma okutomerwa embuzi baby buliwo banga wanika obongo budduka kulafeeri kayembe kabala telyakanoga jukira twakasalira fembi baby jukira ebyange biryo yenze kamutuka mbuga bobaipo jukira ebyange biryo ebyange biryo ebyange biryo jukira ebyange biryo tugenda kubeera wo tutya yastimuza kuba byebigambo na bingi kwogera bakola bingi newensalawo kola bulungi kwogera bali bagungi tugenda kubeera wo tutya baby yastimuza